anywhere, where anywhere. My boys on the streets wanna jump a hustle where where anywhere, where anywhere. Una die, una kazi, hujui where anywhere, where anywhere. Where and where? My boys on the streets wanna jump a hustle where? Where and where? Where and where? Una die, una kazi, hujui where and where? Where and jasho kwa streets mini hustle. 6:30 kwa bed hunipati niko ma side B streets nauza chapati leo siendi mduru wa kuuza mandazi. Nitauza magazeti kwa jo mosquito net. Nitembeze mavibeti kupam fungano le. Na bado nauza nyanya ata mjengo tapanda. Siwezi chaguo kazi takuwa na jitangana. Hata dawa ya panya mende kunguni chawa. Bado nauza dawa na njebe ni tuka hawa. Tusmoki na kachumbari matoja na masuruali. Na samaki za mbingo hadi tendo za mayai. Where and where and a hustle who and where? Where and where? Sijawahi kuwa bega usidharau kazi yangu na yako hainilishi. Ninapenda hustle yangu hata kani ya upishi. Where and where? Where and where? My boys on the streets wanna jump a hustle where? Where and where? Where and where? Una die, una kazi, hujui where and where? Where and where? Where and where? My boys on the streets wanna jump a hustle where? Where and where? Where and where? Una die, una kazi, hujui where and where? Bado naenda Gikomba, machuja ndo mi husomba. Hustle yangu kwa Mola mimi naomba. Ishikishe na mradi inishikishe. Na ziflow kama maji mapesi nivowakishe. Jesho yangu ya punda, mama zangu mabunda. Nime hustle kuruka na mradi siwezi ruka. Nimeosha mpaka choju dao iwezi tupa. Nikaosha mpaka flow juu mradi siwezi tupa. Where and where, where and where? My boys on the streets wanna jump a hustle where? Where and where, where and where? Una die, una kazi, hujui where and where? Where and where, where and where? My boys on the streets wanna jump a hustle where? Where and where, where and where? Una die, una kazi, hujui where and where? Najua kuna magadget wana die, hakuna job. Uwezi hustle bob na venye hustle ni mob. Yeah. Modo.